Yo, Java Nelson, alongside Anthony M.
Here now, walks down. Come now, come Lord, fill our hearts now. Revival starts now. Your love I'm found. Your name I pray. And I know it's by your grace I am free. I've been set free. Now I know.
Dang-a-dang-a-dang, ikwakemola basi nitaimba nita dance.
Ow!
Dang-a-dang-a-dang-a-dang, ikwakemola basi nitaimba nita dance.
Ow!
Jesus Christ is the king, nikiwa nae kila vita nita win. Hey! Kila song nita sing, na kumtang kwa baraka ame bring. Hey! Mola wangu amenipenda, amenijali. Ikwake ni raha kuna simanzi. Ikwake niko strong sina wasiwasi. Ukiwa nae mambo ya kushwari. Mola amenipenda, amenijali. Ikwake ni raha kuna simanzi. Ikwake niko strong sina wasiwasi. Ukiwa nae mambo ya kushwari.
Ow!